Bosaka a Kenya a serikali yetu ya Wakenya leo haieleweki na shindwa nitafanya nini. Serikali yetu ya Kenya leo haieleweki na shindwa nitafanya nini.
Cheating.